kpɔkplɔ yi ɖe me. Abosam awɔ aʋa kple ame siwo to Yesu ƒe mɔ. Gake Yehowa fia mi ale si miakpɔ ŋusẽ ɖe abosam dzi. Ɖo to nasrɔ̃nu tso ŋutinya siawo me. Lé ŋku ɖe nɔnɔmetata siwo kplɔe ɖo la ŋu ne èse gbeɖiɖi sia. Nɔnɔmetata 13. Gideon kple mawudɔla la. Israeltɔwo da le Yehowa ƒe sewo dzi eye wowɔ nu vɔ̃wo. Eye Yehowa tsɔ wo de asi na Midiantɔwo ƒe 7. Midiantɔwo gblẽ Israeltɔwo ƒe agblemenukuwo. Eye Israel fa avi na Yehowa be wòaɖe yewo. Gbe ɖeka la, ŋutsu aɖe si ŋkɔe nye Gideon la nɔ lu ƒom. Enɔ agbagba dzem be yeadzra nu sia ɖo le Midiantɔwo gbɔ. Zi ɖeka ko, mawudɔla aɖe do ɖe eŋkume hegblɔ nɛ bena, yi daɖe Israel tso Midiantɔwo si me. Gake Gideon gblɔ bena, aleke maɖe Israel? Menye ame aɖeke menye o. Eye Yehowa gblɔ bena, manɔ anyi kple wò. Gideon tsɔ nuɖuɖu aɖewo na mawudɔla la. Etsɔ eƒe ati la ka nuɖuɖu la. Enumake nuɖuɖu la lé dzo. Eye mawudɔla la bu. Eye Gideon dze sii be gbede asi la tso mawu gbɔ.